Si vieni gira qua girira Si vivi amugo ni byiza Kugira ngombare mu mutima Wibizaza ndabakunda Ngaho mugende mugira babaye Muhumurize abakomeretse Mwakire base barebe Tufite imana itagiruka Koya dusanze twigaragura Nifata idukuramo Iratweza iratubabarira Ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo Nindi ushaka kubwiza
Shaka kugira ubwiza
Ukeneye icyubahiro
Icyubahiro
Gahunda gende
We abishakishe
Uri bwiza
gusa
We nite ku maso
y'abantu We nite ku maso y'abantu
Kuko abantu gabo Niba mukunda Shaka kukirugiza
Shaka kukirugiza
Ichubahiro
Ucheneye
Ichubahiro Gaona gende
Gaona gende Anishakishe
Urigiza
Ura itiza Uda chumora
Wenite kumaso ya
wanu Wenite kumaso ya wanu
Kuko wanu gabo
Kuko gabo Niwa mkunda
mugende mugira baba baye twenyine humurise abamire base base bare fitima nzima adusanze igaranura ivatsa ryibya maze Masira twensa